Ua wha ma vai me le tofi fei lotu si au au o malo au wha atasi. Le fi o ngā tupua pan ki moon. Ina ua mai ale se fulu tau sanga o ia tau avea le nei tofi tau aloa I le lalorangi. O le vai asana te eneina fai ai lana saanuanga muli muli. Ai olo o ia umia le tofi fei lotu si au au.
I have been working as voice of voiceless people, defender of the defenseless people. But you have to continue to do that. It has been a privilege to serve the world's people. And it has been an honor to serve with you and all our partners, including member states, civil society, and many more.
I le se fulu tau sanga o ia tau avea le tofi whelau tusi a wao. O mata upu na ave iaila na wha mua mua, o Fesoa Swani ia tunu usilio na vai vai le tamau a inga, Ai ya ta taua le tupa o ta maitai. Ai ya ta taua le whanau. Ma ta upu I le si o si omanga. Ma se tali I taua ma vesinga I sa sae to tonu. Ai mai se lava. I suria.
And my heart will always be with you and the United Nations. Our world faces many challenges. But never forget. This is also an era of great opportunity. Keep making
O le whailau tusi au au o sui tūlanga nei I a tupua Ban Ki-moon o Antonia Guterres na avea mapale mia o le atunu u o Portukale I tausanga ua mawae. Ai ila na saonoa nga muli muli na saonoa tupua Ban Ki-moon.
I feel a bit like a Cinderella. Tomorrow at midnight, everything changes. Millions of people will be watching as I lose my job.
Olo o yele teritununga, e ono tula I mai tupua Ban Ki-moon, I le tofi peresetene o Korea I saute, pe a whaia sana whai unga e oso I runga o le fua, I whai ngā pālota, olo o loma nei, mua se teimio le tausanga nei, I le antunuu o Korea I saute, o le a fionga I a tupua Ban Ki-moon, Ae na tele I avea ma tofi whelau tusi ao ao o malo au whaatasi na ia umia le tofi o le minister o le matanga luenga o le vai fafo I Korea I saute.